can, yeah, yeah, in life.
Yes, Lord, give me serenity to accept the things I can't change, and the courage to change the things I can't change.
Make me wiser,
I'm wapebe chance to introduce wasema wanatoka organization gani, wamekuja na mazuri ipi kwa watu wetu wa Kibra. So karibu sana.
Asante.
Kwa majina
naitwa Mary Maina, mini youth advocate kutoka Zamara Foundation, na role yangu ni kusupport adolescent girls na young mothers kwa community, kuwapea psychosocial support na peer-to-peer support.
Unajua kuna mtu pale hajasikia sauti vizuri na hajasikia hata jina bado, kwa majina haswa, eh?
Majina kamili ni Mary Maina, mm-hmm. Mini youth advocate from Zamara Foundation, na role yangu ni kuprovide peer-to-peer support na psychosocial support kwa adolescent girls na young mothers kwa community.
Karibu sana Mary.
Asante.
Unahisi aje sasa?
Well,
kabaridi kabisa at least.
Eh, niko better.
Haya, karibu.
Asante. Naitwa Lavenda Kinyi, from Kibra. Na pia mimi na ni advocate wa sexual reproductive health and rights, na pia na deal na teen moms in the community, that is the young mothers kwa community, just to have conversation na pia kuwapea support mali wanaweza taka support na mali pia mimi naweza saidia, and also nafanya mentorship now generally with the girls in the community, that is life skills and all. Yeah.
Umetoka organization gani?
Mimi pia nimetoka tu Zamara.
Karibuni sana team Zamara Foundation. So Lavenda, kwa leo tukizungumzia the East African Health Sexual and Reproductive Bill, tunazungumzia nini hasa?
Tukizungumzia hiyo bill, tunazungumzia bill imekuja kuleta the gaps zenye tuko nao kwa community on matters sexual reproductive health and rights, na tunajaribu kuileta ndio the mothers in the community and the girls, the young mothers in the community na girls wakuwe na information na pia kuwa protect on issues of sexual reproductive health and rights. Do we came to realize that not all of them are able to make choices, and it's a bill that is coming to protect them, that's number one, and it's like a safeguarding bill in najaribu kuwapea that opportunity and platform to make choices in regards to their sexual reproductive health and rights. Kuongeza also the East African Community SRH bill inasaidia kufacilitate access na uptake ya sexual reproductive health services. Also, ina prohibit harmful practices kama FGM na early marriages. Yeah, I think hizo ndo naweza ongeza.
Na tukiongelea East African Community, ibi limekuwa tabled wapi exactly? Tumesema tu East African Community, hatujui kama iko kwa National Assembly ya Kenya ama ya East Africa, where exactly is it being tabled?
Oh, ilikuwa sasa from East Africa, the East African Legislative Assembly.
Mm-hmm.
Yeah.
Now, the main goal of this bill is what, Lavenda?
The main goal venye tu tumesema, one, it's to protect it's to protect the young women and the girls, and protecting in a way that whatever choice they make they don't maybe feel ashamed. Again, niku at least to make the member states to understand that it is not something that is illegal or rather harmful to the women and girls in the communities. Because most of them, they have this perception of East African Community SRHR bill, it's, can I say, is a harmful practice, or rather it's going to bring harmful practices, but instead nile ina protect na inajaribu ku do away with the harmful practices, as Mary said, the FGM, the child marriages, you know, the unsafe abortions zenye tuko nazo kwa community zenye tunasikianga vizuri, at least also to reduce these issues of teenage pregnancies that we have every now and then. Yeah, so the goal is basically to protect the young women and the girls and to make them be able to make their choices.
Kwa sasa hivi msikilizaji tuko na warembo wetu kutoka Zamara Foundation. Tukiendelea kuzungumza kuhusu the East African Community Health Sexual and Reproductive Health Bill. Na tukirudi nataka at least watueleze hizi gaps ambazo wanataja in the awareness ya wasikilizaji wetu na watu kwenye local communities ni zipi. Kama unatusikiza sasa hivi, wewe unajua kuhusu hii bill. Kama hujui, tuambie ni maswali gani uko nayo kuhusu hii bill. Ndani ya 0770331194 na kwenye SMS line 0787535307 na pia kwenye Safaricom line 0790331143. Tukiendelea kuzungumzia the Sexual and Reproductive Health Bill ambayo inakuwa tabled pale the East African Community. Ukiwa natusikiza sasa hivi, sikia the word Sexual and Reproductive Health. Sexual and Reproductive Health, nini na kwa mkomaili yako? Ni gaps gani? Zenye, kuna kitu yenye tu hujaielewa kuhusu. Ni hipi? Kwa sahi ningependa at least Mary utueleze ni gaps zipi ambazo ziko kwa society yetu,
yenye
watu hawajaelewa kabisa.
Okay, so for me kama young mother, gap yenye nimepata ni imekuwa kwa ku access sexual reproductive health services kama za family planning. Juu ukienda kwa facility kama wewe ni mde mdogo, nurses wanaanza kukujudge, wanakuambia msichana mdogo kama wewe umeshaanza ku engage in sex, mmejulia wapi hizi tabia? Sio na kuwa ngumu wewe kwenda kupata hiyo FP. Na bila hiyo FP na bado uko sexually active, inamaanisha utapata ball. Sasa hizo ball zote haujajipanga. Think hiyo ni gap moja. Pia kuna gap ya religion. Kuna religions zingine zetu kama mabeste zangu wa Islamu hawaitikiwi kuchukua FP juu ya religion yao. Sasa pia hiyo inawasumbua. Pia hawatumii, unajua contraceptive si, kuna pia condoms. Pia hizo hawayuko, hawatumii condoms. So rates zao pia za HIV zinaenda juu. Aya, pia kuna cases za culture. Naweza ongelea tu bado hiyo story ya Somalis. Au unajua wengi wao hawana information, so wamekuwa wakipractice hizo FGM. Na FGM inafanya sexual desires za mtu zinaenda chini. Ina pia affect mental health yako in the future. Na pia bado wanakuintroduce to early marriages. Mdema jamaliza kusoma, haja achieve goals zake, ameshaoleka. Kwa episode ya asubuhi mkiongelelea 50-50 kwa marriages, so nafikiria mdema ako 16-17 ameoleka kwa mtu wako 30. Huyo mtu alisha make do yake. Wewe uko hapo by the time umefika 30, kazi umepewa tu ni ya nyumba. Alafu muachane, utagawiwa nini kwa hiyo 50-50? Hakuna, si ndio?
Also, gap ingine tumepata ilikuwa kwa CSC,
hiyo comprehensive sexual education haijakuwa embraced kwa community. Watu wamekuwa wanaogopa CSC wakisema inaweza fanya watoto wakuwe sexually active ama wakuwe promiscuous, but that's not the case. Juu CSC inakuja na age appropriate content. Si ati tunafunza tu watoto bila kuangalia content yenye wanapewa. Plus pia ECSC ukipea mtu information haimaanishi sorry, haimaanishi umemwambia aende out there, unampea information so that aweze kuwa able to make the right decision hiyo time ikifika, ama pia aweze kusaidia another young person with the same information hata kama yeye hayuko sexually active.
Asante sana. But kuna mtu pale nje labda hajui ni gaps gani tunaongelelea. Kuna wale ambao hawajapata ile kuwa sensitized, hawana hiyo awareness ya some things, wanaona like to them FGM is normal, ni kitu ya kawaida tu. Kabla tulipe bill, nitataka Lavender at least tuguzie moja. What, kabla tuguzie, kama unatusikiza saa hii kwenye call line 0790331143, ni gaps gani zenye ziko kwa mind yako ambazo zitakuja zikupeleke kwingine useme mii kitu siezi amini, mii siezi itumia? Kwenye telecom line 0770331194 na kwenye SMS line 0787535307 na stream live ni kule kule kwenye website yetu pamoja fm.co.ke na kwenye TuneIn app utatupata pale, na pia kwenye Facebook fan page pamoja FM Radio Voice of Kibra. Tupate Kabritha then Lavender tutakam 0770331194. Tulikuwa tunapata breather, yani una breath kidogo.
I feel like Mary ametouch on most of them, but kuna ingine in as much as watu wanakosa hiyo information, tena tuko na miss information. Information inapeanwa hapo nje ndio, lakini si kitu yenye ni actual. Like unapata most of them also on the aspect of contraceptives. My youth sana sana wanakuanga na shida ya story na condoms. Unapata mtu atakwambia ati usitumiange condom, condom ati mimi on my side inakuanga irritating. Amuna, tukisema tu peupe venye inakuanga, wengine wanasemanga afadhali nyama kwa nyama, they can't use contraception. Unaona, so to me na feel hiyo ni misinformation. Nenye mtu mwingine akisikia, maybe mtu mwenye hajaipata information alafa kujapata information without trying ama kujieka kwa hiyo nini, anaenda tu anaenda na hiyo information. Another thing inakuanga on matters this family planning on the pills ama hizo zingine hizo zenye tunajua. Wasichana wengi before waende, now that Mary alisema information mtu, the services are not friendly pale hivyo. Msichana anaona area ulize msichana mwenzake, lakini asiende akaulize nurse pale kwa facility. So unapota hapo utaambiwa ukipata hiyo dawa ama ukichukua hizo shindano utakuwa barren ama ABC ita happen. So with such information most of these girls utapata they are making choices out of this misinformation yenye wanapata, and with that ndo tunapata hizo issues za teenage pregnancy and all. Another story of introduction ya the comprehensive education kwa mashule, venye tu Maria alisema venye alisema ikie kwa hapo shule ni kama tuna introduce sex kwa watoto hivyo, ama ni kama ku-encourage they have sex. No, it's a matter of kuweka hapo inje so that these girls, young women, watakuwa able to make choices on their own. We are not going to say ati abstain. That will be just a song. It's not something that will happen. You can't tell someone who is sexually active, abstain. So it's giving them information on what, on an alternative, what they can do. Kuna contraception. So it's you as an individual kuamua which one do you want to use. Do you still want to abstain? Do you still want to use this to reduce the teenage pregnancy, the rate of HIV and AIDS and all? Yeah, so I think that was the only gap here. Nye Miriel Kwame aja mention, and the others, they are so correct.
Na unajua kukiwa na easy gaps, kuna kuja kuna kuwa na misconceptions, zile zenye pia tumezi mention. But hii bill ikiwa introduced na ikuwe passed, accessibility to easy services zenye mtu anaenda hosi anambua you're too young to use these contraceptives, you're too young to be engaging in sexual intercourse, whatever, whatever. Hii bill itasaidiaje young mothers na young girls na other women kwa society kupata access to services zenye wanafaa kuget?
First I'd say if the member states watakubali, na ikue past. Now hiyo imepeana aliwe for a very smooth receiving of information and the services, because one, with that we will be having this flow of the contraceptions kwa the different facilities. Wataona kama ni shida kukua na the family planning, the meds, ama kukua na the nurses there to need to give the information or rather the services, you see. And with that also, if kama mimi Lavenda najua vizuri, serikali imekubali issue ya sexual reproductive health and rights bill, ndakuwa free kuenda pale na niulize swali bila kujajua, because I'll very well know, in as much as naenda pale na imepitishwa, nikiambia huyo nurse hata ni judge lea, wewe msichana mdogo umejua sex wapi? Because it's my choice, ni mimi nimekuja kuuliza nipate information. Unlike now, if you go before it is passed and everyone accepts, watakuwa like, why are you doing that? Because they feel like you don't have the information, and whenever umepata your information, you are sexually active, like they just judge you. So it will make the young mothers and girls kwa ground, they have that free, they get into those facilities without fear, that's number one. They get these services without being questioned and judged. Hiyo ndio kitu yenye wanaogopa. Plus it is, I don't know, it won't even cost them that much. It won't even cost them. Again, it will reduce easy issues na FGM. Because if me as a girl, Mary said something to do with Somali, if they have that information now, they will be able to, you know, stand for themselves na waseme, they are not going to go through FGM. And it's an information itakuwa from those people when they feel like they need to practice it, to the girls they feel like they don't have to go through such. Also the issues of child marriages tutaona ni kama zitenda zireduce, because it's all starting from the member state, huko juu for them to accept and table it, na inaenda kuiweka inakuwa something that it's going to be accepted even in the communities, and it's going to be something smooth to transition from not knowing to something smooth to knowing it and accessing it freely. Sorry, yeah.
Na mimi nimekuuliza pale nje, uko natusikiza, ndavidi kwako Mary, ukiwa natusikiza, wewe umesikia kuhusu hii bill ambayo inaenda kuwa table kwa the East African community ambayo inahusika na sexual reproductive health. Bonga na mimi kwenye 0770331194 andani SMS 0787 535307, na kwenye line ya Safaricom ni 0790331143, na pia kwenye Facebook page pamoja FM Radio Voice of Kibra. Kama pia una swali unaweza uliza, na cheki ndani ya call line kuna mtu anataka kuchangia. Bonga na mimi live and direct. Hello pamoja FM.
That's safe.
Pamoja FM, hello.
Fortunately or unfortunately.
Is it unfortunate or fortunate? For the people of Kibra. Hiyo ndio swali yake Obago Bang Bang. Is this a fortunate bill or an unfortunate bill? Anana consider all the aspects. The contraceptive part, the teenage pregnancy part, the FGM part. But kuna ule pale ndani kama mzazi anasema, nikipea huyu mtoto wangu hii contraceptive ni kama nimemwambia tick, wewe fanya kile unataka. So huyo mzazi atasema hii bill siwezi kubaliana nayo. Je, itapea mtoto wangu the leeway kufanya kile anafanya? Ni sawa, tumekubali our children are already engaging in these activities, but hii bill itakuja kutusaidia ama itawaharibu kabisa? That is the question. If Obago ameiphrase vizuri, if mimi nimemuelewa vizuri, that's his question.
Okay, so I feel that the bill itakuwa very fortunate kukuwa ata implemented up in Kibera, because the bill nyewe inabeba aspects za youth friendly services. Kukiwa na hizi youth friendly services kwa facility, inamaanisha a young person atakuja ku access services vizuri. So if that young person atakuja kwa facility, anaweza kuwa tested for HIV, anaweza kuwa tested for STIs, anaweza kuwa screened for cervical cancer, anaweza kuwa tested for HPV. Akiwa tested for all those things na apate treatment, huyo mtu ataishi a healthy life, which is fortunate. Also, young people wakiweza kukuja kwa facility, ita reduce cases za unsafe abortion na child mortality rates, because huyo mtu atakuwa integrated kwa antenatal care, mali atafanyiwa follow up on stories za immunization, stories za breastfeeding, atafanyiwa follow up kwa stories za growth monitoring. Mtu huyo ataangaliwa juu saini huyu mdem ni young mother, si mtu wako na ile ujuzi ya kulea, ndo tuseme ni first time yake. So akija kwa facility yenye iko youth friendly, ataweza kupewa mawaidha on nutrition, on venye atafanya on the next way, venye atalea mtoi ya kuepua. Pia naweza sema itakuwa a fortunate bill because ita reduce cases za HIV. Umekuja umetestiwa, umescreeniwa, maybe umeekwa kwa system, uko on medication. Ukiwa on medication inamaanisha kwanza ukiwa una adhere to the ARVs, viral load yako inaenda chini, inakuwa undetectable, so ina equal utakuwa untransmittable, hautaweza kutransmit kwa other people. But sasa usipoweza ku access the service, inamaanisha cases za HIV zitaenda juu juu, wewe mwenyewe hauko on medication, hakuna adherence yoyote unapitia, na bado una engage in sex. So for parents who feel like hiyo kitu itakuwa ngumu kwa watoto wao, I feel it's high time to be open minded and tuangalie the bigger picture, because when to you can pay your contraceptive say, inamaanisha hizo 3 months maybe amechukua the injection, the 3 months atakuwa shule vizuri, hatakuwa na hizo issues za oh nimepata mimba ama niko na mood swings. Naona ataendelea na masomo yake poa, but umeweka contraceptive na bado akuwe sexually active. Unajua hakuna njia nyingine unaweza mprotect isipokuwa kutumia family planning. So I feel ni high time pia to sensitize our parents and our community, juu pia parents wetu nyumbani wanatumia na ndio imekuwa inawasaidia. Juu si wote wako na watoto 12, si wamekuwa wana plan for their families. It has not affected them, it will not come to affect us. Wanafaa kutu embrace na kutuonyesha njia, like not kutuonyesha as per se, but kutu support kwa our decisions. At the end of the day, hata upeleke huyo young person, kama hataki, jua kuna mind of their own.
Na mwenda, maybe you can add on, is it a fortunate or unfortunate to be introduced?
No, I'd say it kwa hiyo aspect ya young mothers. So you find there's a young mother already akona mtoto, and not all of them, if not all, maybe few, amepata mtoto, yes, then she decides to live with this man mwenye alimpea mimba, unaona. So they are living in the same house. To me, I feel it is a fortunate bill, because if this lady is able to have a choice of her own, ataenda pale achukue contraceptive and she'll be able to plan. Unlike maybe sasa sahi, now that maybe ana information pale kwa ground, aende aulize aseme anataka contraception ama anataka any of the contraceptives, then ataambiwa ati you're not going to be able to be given that, and she's still going to live with the same man in the same house. You see hapo wanaenda tu kukua na watoto, and with the current economy you can imagine. Another thing I'd say is parents should at least embrace, bringing the bill is not like accepting or rather giving these girls and young women your chance ya kuenda kufanya sex. No, before tufike kwa unsafe abortion, tutakuwa tumesha protect even the teenage pregnancy itself. Unaona, because through the contraceptives that we have, definitely if they are engaging, they are protected. I'm not saying they should engage, it's their choice to do so or not to do so, but they are protected. And with that, we've closed the case of the teenage pregnancy, we've closed the case of HIV and AIDS. You see, ndo kitambo pale tufike kwa story na abortion, tutakuwa tushaifungia kabisa, because we won't have anything to do with teenage pregnancy that will make this girl to decide not to go to a facility, but instead to go to a chemist na ulizie dawa, which we have chemists that do offer hizo dawa chini ya maji, and it leads to hizi vitu za death and all. So I think parents, it's high time you embrace, we are requesting that wakubali and they see the change in our community in every other aspect. That is teenage pregnancy, tuone issues za HIV zimerudi chini, tuone FGM imerudi chini, tuone child marriage imerudi chini and all. And with that, tutakuwa na a very healthy community.
Venda nilikuwa nimenyamaza, nilikuwa napitia pitia hivi, nimeenda nimesema acha sasa mimi na mimi niji educate, nimeipitia nikaona kuna some aspects ambazo si mbaya, ni sawa. Ile shida moja tu mimi naweza kuwa nayo ni hapo kwa contraceptive sana sana, that is my own opinion. Nimeona kuna protection of respect for dignity and integrity. Kwa ni pale ambapo Mary alisema msichana mdogo anaenda hospitali, madaktari wanaanza kuuliza maswali mingi. This bill ita protect hizo rights za that young mother ambaye atenda pale. Wewe kama msikilizaji unanisikiza sasa hivi, unajua nini umeelewa kwa hii bill na nini haijakufurahisha kwa bill, na labda kuna kitu unaweza sema wewe unaona aijani bamba. Munga na mimi kwenye 0770-331194, ndani ya Safaricom line 0790-331143, kwenye SMS 0787-5353-07. Lakini kunaona kuna message ime come through. Kuna mtu anasema morning warembo, sahi kugawa mali apana, enda NYS chukua course, baadaye utapata job, akiwa area code ya Fort Jesus. Na anasema kama unahitaji kujoin, kujoin nini? Bonga na sisi tuambie kama mtu anataka kujoin nini. Pia anasema story ya kugawa mali apana. Nilikuwa nimekaa kwa nyumba nikilea, nikakubali uende utafute, sema tu tutagawana. Kwenye Facebook page ni pamoja FM Radio Voice of Kibra. Mata pale changia kwenye mada. Kama una stream live, asante sana. Na cheki kwenye kolo na deku bonga ya sisi. Halo pamoja FM. Pamoja FM, halo.
Congratulations kwa hiyo team sisi. Naona yanaelea. Yeah, so the guy is pulling up socks as they take through God.
Lakini nikuuliza ubagu.
Sisi naona yanaelea.
Hii bill tupitishe.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Tukiendelea kuzungumza na warembo wetu kutoka Zamara Foundation, kama unatusikiza sasa hivi, tunazungumzia the East African Community Sexual and Reproductive Health Bill ambayo imekuwa tabled pale Iala. Na nikisema Iala namaanisha the East African Legislative. Kuna mtu ameniambia Tiffany ati nimeambiwa nisizungumze. Mimi nataka aniambie Iala inamaanisha nini.
So Yala is a private members bill. Yala is the East African Community Legislative Assembly. Mm-hmm. So it's a private entity, but that comprises of all the countries in the East African Community. So each country is represented by members. There are members in Kenya that sit in the Yala. There are members in Tanzania that sit in the Yala. There are members across all the East African countries that sit in the Yala. So Yala is a body that governs the East African community. So that is like a mini parliament. It's a parliament for the whole East African community. So for example, in the East African community, the ESCSRH bill imepelekwa kwa a parliament, just the way we have in Kenya a parliament. So this is a bill that is tabled at the parliament. So that parliament is called Yala. So we are working towards making sure that this bill is understood by all the Yala members, so that they can be able to see what is it that is in the bill that can help young women, girls, and the entire community of the East Africa to be able to achieve universal health coverage, which is also our motto even in Kenya. So that is what the East African Legislative Assembly is.
Thank you so much. Ameniambia mimi sifai kuongea lakini unajua hapa mimi ndio moderator.
Sasa tukianza tulizungumzia kidogo some of the gaps that are there, some of the misconceptions that are there, the general understanding, yeah, the people in the local community, wengi wao labda hawafahamu hii bill na the aspects that are there. Labda Mary, utukumbushe kidogo tu key points from where we started. Kuna mtu ametujoin sasa hivi, kabla tumalize this session, mkumbushe tu kidogo, mguzie kidogo kidogo the introduction to the bill, some of the gaps zenye ziko pale, then tutaenda kwa Lavenda tukimalizie.
So East African Community SRH bill imekuja ku protect na ku facilitate uptake na access za sexual reproductive health services. Hizi sexual reproductive health services ni family planning, HIV testing, maternal care services kama hizo. Also hii bill imekuja ku prohibit harmful practices kama FGM na early marriages ama child marriages. In addition, the bill pia inasaidia kwa ku reduce cases ama rates za infection za HIV na za child mortality na za morbidity rate. Also imekuja ku reduce cases za unsafe abortion. Ndio madam at least wakiwa pale kwa society waishi a healthy life, wakuwe na healthy reproductive system yenye haijakuwa interfered with na makooks huku nje juu like haujui information ama juu hiyo mtu hakupei the needed information. Gaps zenye tunatry kufill ni on the same to reduce hizo cases za HIV, to reduce rates za death za watoi, watu waweze kuuptake hizi services bila fear, na pia to reduce hizi is a harmful practices. So nilitaka kidogo kuguzia mambo ya contraceptives and family planning. Contraceptives and family planning si za kunini, za kuzuia mimba pekee. Kama female condoms na male condoms zinatumika kuzuia HIV na STIs. So tukipitisha hii bill, hatu protect tu msichana from pregnancies, tunamprotect from hizi infections za HIV na STIs. Juu hizo bila kutumia contraceptives, hizo nazo utapata.
Gavina meambia Tiffany, I also want to add on that kidogo tu nikimalizianga.
So mafila kamiria amesema kila kitu. Venye tu amesema, hii bill si ya kuprotect pregnancy peke yake na si ya kusaidia msichana peke yake venye maybe watu wanaweza fikiria, but ni ya community mzima. Ni huyo kijana mwenye kwa hapo nje, ni huyo msichana mwenye kwa hapo nje, ni huyo mama kwa hapo nje, ni huyo baba kwa hapo nje. So ni bill inaenda kusaidia community as a whole, and it's my prayer that ikuwe ni bill yenye inaenda kupitishwa so that for once as a community and the country at large to only the difference on matters sexual reproductive health and rights. And also just to put it out there, parents tusikuwe negative, I'm also a parent, tusikuwe negative with the bill. Ikuwe ni bill yenye tunaenda ku embrace, it's something that inaenda kutusaidia as a community, and it's something that inaenda ku reduce even issues za judgment. At least girls, the boys watakuwa able kutembea kuingia kwa hizo facilities with their heads high, wakijua the information they're going to get there and the choices they're going to make ni vitu zinaenda kuwasaidia in life. We want a community that is free from, you know, the early marriages, the FGM, the teen pregnancy, unsafe abortion and all. We want a healthy community. Tunataka community yenye ukitembea unafurahia huko, community ina embrace vitu zinawasaidia nyinyi wote, na si community yenye inaona vitu zingine zinakaa dhambi. Juu hii bill Naona muso in religion wameweka inakaa dhambi sana kuenda kutafuta contraceptives. Wanaona ni dhambi sana kupewa information. Information yenye napeana hapo hawakupei tu information hivyo hivyo. It's age appropriate. We just don't go there and give out information and auko at a given age. So it is age appropriate. Parents tunaomba sana mu accept so that we have a very good community.
Hayani so Dani pamoja FM endelea kusikiliza. Haya ni mazungumzo Dani pamoja FM endelea kusikiliza.
This disease is not a joke. Kenyans must treat this matter with the seriousness it deserves by adjusting and changing their lifestyles. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Behaving normal under these circumstances is akin to having a death wish.
Oh, Corona,
hatari.
What shall we do?
Tusalama.
Sanitize.
What shall we do?
Oh, Corona,
hatari.
What shall we do?
Tusalama.
Sanitize.
What shall we do?
Inaniuma sana nikielewa ya kwamba
kuna ugonjwa hatari unaua watu.
Inaniuma sana nikielewa watu wengine hawazingati.
Kuna ugonjwa hatari.
Jamani na tubidi tuzingatie maagizo.
Osheni mikono, uwe salama.
Jamani.
Kwenye habari kimuktasari ni kwamba mwili wa mwenda zake Profesa Alex Nyabera, ambaye pia ni ndugu wa mwenda zake aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha, anaendelea katika makafani alii hapa mjini Nairobi, na mwili wake utafikishwa kule Kisumu kuzikwa leo, huku mpango wa mazishi yake Profesa Magoha akiendelea. Alafu waziri wa usalama wa ndani nchini Kithure Kindiki ameamrisha polisi 100 kutumwa katika eneo la Nadapal kwenye Turkana kuongeza usalama na kusaidia kupigana vita na wale wavamizi haramu wa kundi la Tokosa. Nikimalizia kwamba wizara ya fedha nchini itatenga takriban shilingi bilioni 7 za kusaidia kuendeleza harakati za amani. Hii ni kufuatia kucheleweshwa kwa fedha zinazotolewa na Muungano wa Mataifa. Fedha hizi kusaidia kuendeleza mipango ya kurejesha amani katika maeneo yenye vita. Mpango huu kutolewa na idara za jeshi nchini. Ni hatu kwa sasa umana nami muundo wa saa 6 kamili likupe habari kimuktasari, na baadaye saa 7 utaungana na John kwenye habari kikamili. Hili kwenye mada ya leo
Corona.
Kumalizia tu ndasema naomba sana watu wa community, naomba sana watu wa community wakubali e-bill, na member state pia ikubali, na watu wa Yala pia waikubali, so that tukue na hiyo community yenye tumekuwa tukitaka sana, a smooth community, a healthy community, na itatusaidia sisi wote. Yeah.
20 seconds.
Okay, for me ningependa kusema na pray sana hii bill ipitishwe ndio iweze kusaidia mademu wengine kama mimi wenye wako na watoto ama wenye wanapanga kukua nao ama wenye already wako pregnant. So na call out the community na Iala waangalie kupasi bill.
Mm-hmm.
Hapa Pamoja FM tunaenzi maoni yako kuhusu matangazo yetu. Ikiwa una maoni kama hayo, wasiliana nasi kwa nambari ya simu 0722810934 au kwa barua pepe pamojafm.marketing@yahoo.com. Hii ndio sauti ya Kibra.
Tunasikiliza Pamoja FM.